boyo kubirani echekulo chiranani mumpe obikani ebyama byonyumizani wabuloncha mula onyirira tewe kubanja ulo nakusanga ko mutawulo imyanso kate bizita maso nagalambe nganze balo kuletera mumpe we bugumo mwana kwetongana tochigeza nongobere weru waina kontenti onyuma okulaba night and day wabala ebintu abantu abalala byebatafuna oyina akasusu abawala abalala kebatabawa mwana gwe nomala onjagala bakubwenzi ebbebi nonjagala bakubwenzi nomala ojimpa bakubwenzi laavu yo nojimpa bakubwenzi nomala onjagala bakubwenzi ebbebi nonjagala bakubwenzi nomala ojimpa bakubwenzi laavu yo nojimpa bakubulunga mu kachumbali ebitafutafu mu sukaali netwesanga mu lifuti natuyana n'endebere nkende kuno siku waniriza kabula wagula akasusu abasajja bakungiriza kagambo oyina entunula kasupuka nkenene kabula wagula amagulu kawooka akatiko kabula wagula ebintu kawala wabajungulula nze nange wandobesa